fuga ebitonde bina bia tonda na tuna bina fe obuyinza twa bufira
biriranga yawebwa amateeka ag'okutambuliramu era n'okugoberera Katonda n'amugamba k'oligamenya tolyemakufa mirembe na mirembe. Ekituufu Adamu yamenya amateeka wano yali alina okufa emirembe n'emirembe. Katonda n'asindika Kristo Yesu afe abe ssaddaaka eri omuntu. Wano nno ab'emikwano, kyenva mbasaba tukkirize Kristo Yesu na bwe kityo tunafuna obulamu ng'obwali mu lusuku Edeni.
Kuba